Jipige tafu mpaka kieleweke. Kopa mara nyingi, lipa kidogo kidogo. Vodacom, kazi ni kwako.
Shahabiba! Yoko, yoko!
Of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nalelepa bila ya pesa, moyo umechanua.
No stress,
kilichonikweza kimeteleza, sasa najiweza.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe. Kukimbilia nililia kwa machozi, achani imbe kwa hisia, kisa kupenda ila kwa sasa basi na wabia. Secrets of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Kula sikulala silali, mawazo mengi kichwani, heri maumivu vidonda, si mapenzi kwisha njiani. Sasa nalelepa bila ya pesa, moyo umechanua.
No stress,
kilichonikweza.